onye ịgba jack mpagenti the musical viper jedan jack ogola
lego
oke baba mbaba tego ndị ile tido ndị mana nwoke tala fufu mana gogo nwoke akugo amọpụta n'obodo ekwelu ife ọmọ n'ibesi anya tido ego julu ụwa chineke nna mele n'onye ọbụla onye kpata ya si be ya kpana weti mmiri isi
ike nke pentiko
ike mbute chomilov ike eji eje mba ike mbute chomilov
ụmụ igbo ndị ọmanụ
ịbatagwa ego ngwa chomilov Oluwo show one your blessing Can put any cargo show them love
hey. Ego be intonation man in the hall Three bedroom flat, ebe men no pass at all Men de wefi, oga osa ne ketchion My business man, boss of phone keji e kwono Eba na santo kwa wine ka eje fishon Mwa pa cool, lamba ka ju men nono Masi na mbulu mili buzi feji men nolo Okwa so chiki gana no miti eti ni holo Now that I'm sitting on the throne as on yes And now bring your topic, okwa sa kuke go kam nege Man de check out for the boys from his ogo ni him And the real typical you boy boy chimeleze
Ati puta no doza wo Passing bundle la to Oda men di siren abia Ike na bia Oke baba mbọ batego Ndị ile tido Ndị mana nwoke tala fufu Mana gogo nwoke akugo Amọpụta n'obodo ekwelu Ife ọmọ n'ibesi anya tido Ego julu ụwa Chineke nna mele n'onye ọbụla Onye kpata ya si be ya kpana weti mmiri isi
Ike nke pentiko
Ike mbute show me love Ike eji eje mba Ike mbute show me love Show me love Uluwa shower your blessing Kambute nika go show them love
Hey, Asafu Godzilla line up go Shepu traffic get the motor na bia di chakiko Men on see from Asi, B Bugatti Men sipping henny na M Maselati With Afi I get gaya, in you go die Garcia I get you wine in the future, nebe boys na asaya You see na chama call the high, I dilute you Wamo ne pick up in the cost, come salute you Mpa, utili gidi ti wili nina Oge ka na chugali na zeke bu ma wei bada
Oke baba mbo batego, ndi ile tido Ndi mana wanke tala fufu, mana gogo mwoke akugo Amọpụta n'obodo ekwelu Ife ọmọ n'ibesi anya tido Ego julu ụwa Chineke nna mele n'onye ọbụla Onye kpata ya si be ya kpana weti mmiri isi
Ike nke pentiko
Ike mbute show me love Ike eji eje mba Ike mbute show me love
Ụmụ igbo ndị ọmanụ
Ịbatagwa ego ngwa show me love
Oluwa shower your blessing Ka mbute n'ike go show them love